entertain!
Antivirus!
Are you hear me?
Mayor City!
Mixtape! You hear me?
I love you, Mayor City.
Are you crowds before you hear me?
Bye.
Yeah! You understand? You
clowns! Excuse me for a minute. Why? You let me go back. Go back to music. I gotta do this. Kwa nini hii kazi ya taifa pia? Yeah.
You hear me?
You hear me?
Pamoja na clouds kutuchana redion katika kipindi chote cha kampeni. Lakini nguvu ya Mungu ikaizidi ya shetani na sasa tuko mjengoni.
Hallelujah.
Na tunafanya tunachotakiwa kufanya. Ukitaka kujua kivipi hebu cheki wanavyohanya. Badala kujibu hoja wanaongea maneno kunya. Hebu acha nijibu hili. Kwake mimi bwana mdogo kwa umri labda ni kweli. Ila kwa ile interview ni wazi na mzidi akili zaidi ya mara 2000. Lugi acha kubwa bwaja jibu maswali. Studio ya rais iko wapi?
Yeah.
Na pango alilo sema kwa ametupa liko wapi? Paka sasa umesha dhurumu wangapi? Na pale THT umesha wapa uja uzito mabitu wangapi? Ulipoenda TBC nilisikia ulivyolia wakati mimi sijaongea kuhusu isho malaria. Huh.
No ma, no ma.
Thank you Mbeya.
No ma.
Thank you for letting me.
No ma.
Go back to music.
What more can I say?
Nawachana tena sana.
Wanazi wanziki
kwenye vita ya haki ushindi ni lazima. Nikimnukuu Jakaya ndo alisema. Na kwa hili namkubali bila itikadi za vyama. Japokuwa mimi ni Chadema. Muziki wa kizazi kipi hauna chama zaidi ya tuma.
Yep.
Kama snitch ka pembeni. Hapa si hatuzi sura, hapa si tuko vitani. Hapa tuko kwenye shooting wara issue za top 10. Ha. Kusoma ujui basi atapicha huyoni. Siamini uko tofauti na wakati. Uwezi pingana nasi katika hizi harakati. Ni vinego wa mikakati. Leo Rugi anakutumia kama condom. Na kesho anakumwaga na ilo we unalifahamu. Kitatu na kuchora tunavyojitoa fahamu. Nimeamini kwa kusoma haina maana kuwa na elimu. Kwa na masters ma S. Ona benzi jekundu ma S. Mkurugenzi wa TFU, mkurugenzi ma S. Kila kitu kuhusu wewe ni my S. Nasikia kakudanganya utapewa ubunge na rais. Anyway, kwa leo mimi sitakuchana. Sana sana utachanwa tu na wana.
No ma, no ma. No ma, no ma. What more can I say?
What more can I say, nigga? We say, we are saying, we're gonna keep saying, this is war, nigga. And you little snitches, you little body, stay away of this. This is too big for you. I already said, and I wanna kill, and I still kill. I still kill, nigga. Eti mnamfanyia birthday party rahisi. Mnamzuga ili kumpiga changa iwe rahisi. Na ndo maana na uchuna tunapoadisi. Yeah, yeah. We gang, you wanna be a star, little boy? Little snitch? We are the hip-hop superstars right here. We rapping, nigga. We flow. We spit. Come on, man. Let me be out of here.
What more can I say?